on the beat.
Chumba kirozi weka tapeleka moto.
Iwe wamisi wachawi waleone, si wanapenda wakonja tusipone.
Na mini memisi wachawi waleone, si wanapagira nipungue nizwe mnene, nizwe mnene. Nime wamisi wachawi ya ho, ho, ho.
Aha, wow.
Nilifunga na wachawi.
Yeah.